Musaza kya dondo ngo kunonya akalulu eri bannabyafuzi abanavuganya ku bipe ebyenjawulo okunyinyitidde ekereziya katolika sinsanyufu n'ebyo ebizze birabikira mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo omuli okuyiwa omusaayi era omusaserodooti Reverend Father Kiriz Mayanja Sali asinze kwekokkola abo abayingiza abaana mu kalulu ne babakubirayo omukka ogubalagala n'abandi okufunirayo embale. Omusasi wa Festalo ngo kawo mama Sembe abaddewo ng'okutwa kunkumula.
Ne mugudde buno obw'oluwummula abazadde tukume bulungi abaana manyi era lezi zino ezikubibwa ziriko engoma ezinyuma era ezireeta abantu okugobera naye weesanga ng'oluusi abaana abato bamala gagoberera ekiwala zima kati tiyagasi nga asumulukuka ujja kusanga nga n'abaana bammwe banaalumanyira basaalumanya balugendeddemu nze ndowooza nti abaana abato tetwandi batutte nnyo tetwandi bakkiriza kugenda kulaba ezi zino na kubakaka kugenda kulalize kubanga twagala okuweza abantu
oyo Reverend Father Achilles Mayanja Sali ngaye episcopal vicar wa Kampala vicariate musaze kulerye Kampala bwabadde alaga okulumwa eri abazadde atafuddeyo okubaana baabwe nadda mu bidde bino ng'abantu bali mu kunoonya obululu abaana ne bagenda batambula ate ne bakubirayo emiggo ne ttiyagaasi. Father Mayanja Sali era ng'ayogera eri ekibinja ky'abannamawulire ku lukiiko wa Nerubaga alajanidde abazadde bannabyabufuzi ab'ebyokwerinda abalonzi n'akakiiko k'ebyokulonda kennyini n'agamba nti ebikolwa ebiriwo kaakati bitandise okutiisa abantu tebalyagadde kulaba ku kinyoola nkoto ng'ate wano mu Uganda buli omu yeetaaga munne n'asaba y'omu gwakonyeeko akole obuvunaanyizibwa bwe nga tayingiridde mulala.
Obudde buno obw'okunoonya akalulu tutandise okulaba ng'ebintu bigenda bisajjuka era embeera etandise okweraliikiriza abantu naye nze amagezi ge nandi wadde nti buli muntu adde mu layini ye bw'olaba enguudo zaffe zino mwetuvugira emmotoka wano mu Uganda tufugira ku mukono gwa kkono kati bw'otandika okuvugira ku gwa ddyo ogenda kuleeta ebizibu mu Amerika bavukira ku gwa ddyo bw'ovugira ku gwa kkono oleese ebizibu.